Adi Bundi Landi Letu Davoga Davoga Ndi Zoyi Patatzala Dalatu Jima Jimo Sindi Chaku Sita Landile tu, undi landile, landile, taiva, jima mu, kotero, kero na, landi pela ine mu. Landile tu mo yande yande chito yaku saliki saliki sojita ni iti Landile tu, mundi landile, landile tu, daiba, bati mamu, kotero, kotero, aleluya.
Fire, fire,
to give. Baba.
And I shall praise you in your own land. Then
Shall ye know that I, the Lord, God, spoken it and performed it, say the Lord. 15. The word of the Lord came again unto me, saying, 15. Moreover, thou son of man, take thee one stick and write upon it for Judah and for the children of Israel, his companions. Then take another stick and write upon it for Joseph, the stick of Ephraim, and for all the house of Israel, his companions. Amen. Let's open our books. Tete tsagweni mabuku, anyimbo zatuo, timba nyimbo imozi, nyimbo nambala 45, timba marizu nyimbo nambala 45, mbare hosted kwa sungu, mwere nga mchichewa, nyimbo nambala 45. Ulizi kuwa kwino mamba, akuwala kubo sanzuwa, Yesu ati kwenela malo, o kalila ipe kome, kidoli ipita, kidumani mwako kutuwa ipita, kidoli ipita,
Masompenya amafupa. Dzanja la Yehova linandikalira. Ndipo anatuluka nane muzimu wa Yehova. Nandika mkati mwachigwa. Ndicho chodzala ndi mafupa. Ndipo anandipititsa pamenepo kuzungulira bose. Ndipo taonani ana ali au nyingi pachigwa pansi. Ndipo anaumitsitsa. Ndipo anati kwa ine, wobadwa ndi munthu iwe, mafupa awa nkukhala ndi moyo kodi? Ndipo ndinati, Ambuye Yehova, muti wandinu. Pamenepo anati kwa ine, nenera kwa mafupa awa nuti nao. Mafupa ouma inu, ivani mau a Yehova. Atero ambuye Yehova kwa mafupa awa. Taona ndizalonga mpwea mwa inu, ndipo muzakhala ndi moyo. Ndipo ndidzakuyikirani sempha, ndikukufikitsani inu mnofu, ndikukuta inu ndi khungu, ndikulonga mpwea mwa inu. Motero mudzadziwa kuti ine ndine Yehova. Verse 7. Memo ndinanenera, mumemo ndinanenera monga anandiuzira. Ndipo ponenera ine panali phokoso, ndipo taonani panali gobede gobede ndi mafupa anasendera fupa kutsata fupa lizake. Ndipo ndinapenya, taonani panali mitsempha pa iwo, panadzaso nofu ndi khungu linawakuta pamwamba pake, koma munalibe mpweya mwa iwo. 9. Ndipo anati kwa ine, nenera kwa mpweya, nenera obada ndi munthu iwe, nuti kwa mpweya, atero Ambuye Yehova, idza mpweya iwe kuchokera kuphepo zinayi, nuzire ophedwa awa kuti akhale ndi moyo. 10. Mwemo ndinanenera monga anandiuzira, ndi mpweya unalowa, ndipo anakhala ndi moyo, nayimirira chilili gulu la nkhondo lalikulu ndithu. Pamenepo anati kwa ine, wobadwa ndi munthu iwe, mafupa awa ndi nyumba yonse ya Israeli. Taona akuti mafupa athu auma, chiyembekezo chathu chatayika, talikhidwa. Chifukwa chake nenera, nunene nawo, atero Ambuye Yehova. Taona anthu anga ndidzawatsegula umwanda wa kwanu, ndikukweza inu mudzakulawetsani dziko la Israeli. Ndipo mudzadziwa kuti ine ndine Yehova, potsegula ine kumanda kwanu, ndikukweza inu kukutulutsani mmanda mwanu anthu anga inu. Ndipo mzimu wanga mwa inu nimudzakhala ndi moyo, ndipo ndidzakukhazikitsani mʼdziko mwanu. Anandizeranso mawu a Yehova akuti, tsono iwe wobadwa ndi munthu, tenga mtengo umodzi nulembepo wa Yuda ndi wana Israeli azadye, nutenge mtengo wina nulembepo wa Yosefe, tengo wa Efraimu ndi wa nyumba yonse ya Israeli. Amen.
Amen. To God be all the glory for this time the Lord has given unto us. Let us pray. Our dear Heavenly Father, we thank you this afternoon here in Malawi and morning America because of whatever, Lord, you have set forth for your people. Thank you for your sovereignty degree of your ruling, of your grace, of your salvation for your elect. We pray, Father, because of Brother Ken Waima, because of this time whereby I want to start preaching, uphold him with your power and spirit so that he might preach the oracles of you, mighty God, so that everything should be according to how, Lord, you purposes and designed it, that you have done it before the foundation of the world. Let your own people, the elect, might hear thy word, because you said, my sheep hears my voice. We pray, Father, because of this technology, Uphold it, Father, so that it might transfer and transmit thy truth unto thy people, so that in all these things, glory and honor might go to you, mighty God. In Jesus' name we pray and glorify. Amen.
Amen.
Brother Payne, let me just give you this time, hand over the microphone and tell you so that you might start preaching unto the people that the Lord have set forth waiting for the food.
Amen. Well, let's look together in 1 Corinthians chapter 3, and I want to speak with you today on the temple of God. Now, when you hear the word temple of God, don't be thinking of the old temple that God purposed should be built, in which he caused his presence to dwell up until the time that Christ came. Even today, many, when they build their places of worship, they call those the temple of God, but the temple of God is not a physical temple. The temple of God is Christ's body. In fact, that's what the Lord Jesus Christ said when he told his disciples, "Destroy this temple, and in 3 days I will build it again." He wasn't talking about the physical temple, but rather the temple of his body. That's in John chapter 2, and beginning with verse 18, it says, "Then answered the Jews and said unto him, What sign showest thou unto us, seeing that thou doest these things?" He'd gone into that physical temple and cleansed it. He took small cords and drove out of the temple the sheep, the oxen, the money chain. They had made a marketplace of the physical temple. I truly believe that our Lord Jesus would do the same thing today in many of these places that call themselves temples of God or churches. It's nothing but idolatry. The Lord would take the same cord and scourge them and chase out the money changers, because it's all about money, and overthrow the tables. Now And so they questioned him and said, well, by what authority are you doing this? They did not recognize that that temple was a picture, a type of worship of God in the Lord Jesus Christ. It was a picture of who he is and what he would accomplish by his sacrifice, and he being the high priest. And so he said to them in John 2 and verse 19, he answered and said to them, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. And you can see their reaction in verse 20. Then said the Jews, 46 years was this temple in building, and wilt thou rear it up in 3 days? And you can see, verse 21 gives us the answer. It says, but he spake of the temple of his body. He talked about him dying and in 3 days rising again. Our Lord often spoke in parables, which is what he's speaking here, so that those that are blind might not see. Just like many today are still blind, they look for a physical building. In fact, even as you meet there in the little house, all of these other organizations that have their big buildings and consider themselves to be doing the work of God, they look down their nose at you because you don't have a physical building that is to their satisfaction, so they don't think that God is at work. And not even the disciples understood until it was revealed to them that he spake of his body, the temple. And that's why in John 2 and verse 22 it says, when therefore he was risen from the dead, his disciples remembered that he had said this unto them, and they believed the scripture and or even the word which Jesus had said. So it's important for us to see that God has his temple, that he has laid the foundation in his Son, the Lord Jesus Christ, and his death, burial, and resurrection. And that temple is the body of Christ, not just his physical body, but the spiritual body, in other words, made up of every one of his elect that God the Father chose and Christ has redeemed and the Spirit has called.
Jonah didn't check out tea.
Mulungu pamene amamulola Yesu abwere mdikono lapansi amakakhazikitsa mpingo wake ndipo imfa yake ndiyo idali maziko agachiyo kuti kuti thupi lake ndiwoka chisiyo ndi mpingo wake palibe maziko wena amene adayimikikanso koposa pa imfa ndi thupi la mbuye wa Jesu Khristu lokha basi.
So coming back to my text here in 1 Corinthians chapter 3 and verse 16, this is what Paul is reminding his readers. He says, know ye not that ye, he's talking about people, sinners, saved by grace, are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you.
Chifanya tikabwerera kubukula kwa wana Korinto 3 maga 16 akuti kuti simudziwa kuti mungachidziwa Mulungu ndikuti mzimu wa Mulungu akonera mwa ino.
So you can have a physical building today that men may call the temple of God, but it is full of dead men's bones. There is no life in it because Christ is not there. He's not being preached. Remember that these to whom Paul is writing had been chased out of the physical temple. They've been chased out of the synagogues, of buildings made with men's hands, and yet they were the temple of God.
Taimene Paulo amalemba buku limeneli kuti anthu atapiriketsidwa mmakachisi mmachalichi mmipingo kuchotsedwa chifukwa chakukhulupirira uthenga uwu iyeyo amakawalimbikitsa iwowo kuti musadandaule kuti mwachotsedwa mukachisi mwachotsedwa mmipingo mwanu.
And so it says here in verse 17, if any man defile the temple of God, him shall God destroy. Now what does that mean?
You know, verse 17, Yawana Korinto 3, audience of one of Gajisi, the world of Mamba Murungazamunungalso. What is the letter of the Jani?
A lot of people read that and they think that refers to the body of a believer. You've heard people say, well, if you drink alcohol or if you smoke cigarettes or if you look at bad pictures, then you're destroying the temple of God, because they see the temple as referring to their own body or flesh.
Akamati kachisi wa Mulungu amanena thupi la Yesu koma anthu ambiri ganiza kuti ndi kuti amanena thupi lawo woti amanena kuti ayi Bible kuti Yesu awononga kachisi Mulungu adzamuwononga ndi amafanizira thupi lawo kuti ukapasula fodya fodya uja akamawononga thupi lako awononga kachisi wa Mulungu ayi utama mwamowa ndiyeti uwononga kachisi wa Mulungu uthira kachisi wa Mulungu iwo amaganiza kuti amalankhula za thupi lawo pamene samalankhula za thupi lawo ayi.
And so you have people that think that if they just keep their own bodies pure, in other words, they can make sure that they don't have any kind of dirty thoughts, or they're not drinking alcohol, or they're not going to see movies, or they're not smoking, that somehow they're keeping the temple pure. That is completely false.
Limene limaganiza kuti chifoti sili kumwa mowa foti sili sulafodya silimaonera maganema olaula pakamwa pawo sipamalankhula zolakwika samatukwana ndamaganiza kuti ndiye kuti iwo ngoyera thupi lawo alilungamitsa ayi ndithu chiphunzo chimene chili chonyenga kuti samayera chifoti waliko sulafodya ayi.
Here the temple of God refers to Christ, and so read it that way. If any man defile Christ, if any man believe any doctrine that is contrary to Christ and his finished work at the cross, him shall God destroy. That's what it's talking about.
Bible lenena kuti akamadikachisi amanena za thupi lake la Yesu Kristu. Kurandauza kuti ngati munthu wina akhulupirira chiphunzitso china akuononga thupi la Yesu. Ngati munthu wina akatanthauzira ma Mulungu mwa mtundu wina, munthu uyo akuononga thupi la Yesu Kristu, m'malo mwake munthu otero na amene Mulungu amadera adzamuononga.
So when you read it that way and read here, for the temple of God is holy, that's certainly not speaking of our body. There's nothing holy in us. But again, the temple of God being Christ and his people that he has redeemed, they are holy by his holiness, by his righteousness. And that's why it says, which temple ye are.
Akamanena kuti pakuti kachisiyongo oyera amatanthauza thupi la Yesu Khristu loyera osati matupi athu ayi. Ndiyeno akamanena kuti osawononga kachisiwa Mulungu akutanthauza kuti osakhulupirira mawu a Mulungu ena uthenga wabodza, khulupirirani uthenga wabwino weniweni, mukatero mumamangidwa kukhala kachisi wa Mulungu.
This is not just any temple. It's not a physical building, but it is the very person of Christ and his work. Think of a temple where the sacrifices were offered. Well, he's the Lamb of God. Think about the temple where the high priest went in on behalf of the people. Well, that's Christ. So those in him are his temple.
Osene zimene anthu akuziona ayi. Uyu ndi Yesu Kristu amene alikachisi wa Mulungu weniweni amene amati afunika akhale oyera asawonongedwe.
Now I've jumped right in the middle of this chapter, 1 Corinthians 3, verses 16 and 17, so we could have the context to see exactly what Paul is discussing or writing to these Corinthian believers concerning the temple of God.
Ndiyeno mukhoza kuona kulumikizika kwa ndimeka 16 ndi 17 ya wana Korinto ndi chimene amafotokoza ndi kutanthauzika tanthauzo lenileni la mpingo wa Mulungu.
But when we come back to the beginning of this chapter now, this is where we see then that this temple of God is not a physical temple, but spiritual.
Komano tikamazama kuayang'ana mawuwa pamene tikozo kaona kuti kachisi amene amanenedwa yapa si nyumba yomangidwa ndi manja a anthu ayi, amanena kachisi wa uzimu.
It's made up of sinners whom God has been pleased to save by his grace through the blood and righteousness of the Lord Jesus Christ.
Kachisi wa Mulungu wamangidwa ndi anthu ochimwa osankhidwa amene Mulungu adawa dziwira kuti Yesu nkuwafera nkuwapulumutsa amene wowo na amene amakhala kachisi wa Mulungu.
You see, he says, and I, brethren, that's who he is talking about here, those that are brethren in Christ, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal. That means as unto fleshly, even as unto babes in Christ. So he's speaking to ones here that are newly converted to Christ, babes in Christ.
Nde akamati ndilankhula ndinu abale sakutanthauza auzimu ayi koma athupi la nyama ili koma chifukwa chakusankhidwa kwawo kumene Mulungu adawasankha adapangidwa kukhala abale mwa Kristu Yesu. Kodwa kuti uthenga wabwino sumapita kwa anthu onse ayi koma umapita kwa okhawo amene Mulungu adawasankha kuti akhale ana wake amenewo adawapanga kukhala abale.
As long as it has been since God first began his work in me over 30 years ago, I still consider myself a babe in Christ. I have much to learn.
Inetu uthenga wabwino usadayambe kuonekera kwa ine kuti ndiye olalikira mmene ndi olalikiramo koma kalelo ndimamva ngati ndine wa Mulungu osati uthenga wabwino ndimaudziwa apamene ndali sadaudziwe.
And as with any babies, you can see in verse 2, he says, I've fed you with milk and not with meat. In other words, like Christ said to his disciples, there are many things that he had to say unto them, but he could not tell them at that time because they were not to that point of maturity. And that's why he says, for hitherto ye were not able to bear it, neither yet now are ye able. In other words, many things concerning Christ and his doctrine that being babes in Christ, they still had not learned. Now, doesn't mean that they weren't the Lord's, but being newly born again into the family of Christ, they had yet much to learn.
Chimene chikutanthauza apa nchakuti anthu tonse uthenga wabwino umachita kuvumbuluka kwa ife. Koma ngati uthenga wabwino sungavumbuluke kwa ife, tidzakhulupirira bodza limene anthu ochenjera pakamwa akulilalikira. Malomo ake tizaona ngati kuti timadziwa uthenga wabwino pamene sitimadziwa kanthu konse. Ayi.
You say, well, what was the problem? Well, verse 3 says, for ye are yet carnal. In other words, even though Christ, you are fleshly. And what was the problem? It says, for whereas there is among you envying and strife and divisions, are ye not carnal or fleshly and walk as men? So this is why I say here that even though they were members of Christ's body, that is the temple, yet they were acting as little children. What do little children do? They get fighting with each other. They get bragging about certain things. And that's what Paul is describing here, the envy and the strife and the division that was in the body over men. So that brings us to a second point here. Is not only is the temple the body of Christ, it says they're babes in Christ, but this temple is not of man, but of God. It's not about men, it's about Christ. There were a number of ministers that God had raised up to send forth to minister to these who were members of Christ's body, the elect. But they began now, as these went around preaching, those, the hearers that were part of the body, began to divide themselves over these ministers.
Chimene tiene kila kudziwa nchekuti pali anthu osankhidwa amene Mulungu adawasankha. Paliso azitumiki osankhidwa amene Mulungu adawasankha kuti akatumikira anthu osankhidwawo. Kota kuti uthenga wabwino utadzalalikidwa, iwo amene ndi osasankhidwa adzakhumudwa ndipo adzatuluka kusiya mpingowo kuwasira iwo amene Mulungu adawasankha kuti akakhulupirira uthengawo ndi kuumva.
That's why the Spirit directed Paul here to say in verse 4, for while one saith, I am of Paul, and another, I am of Apollos, are ye not carnal? Are ye not fleshly? in your thinking. This would be like today, there are some ministers that the Lord has sent your way. We got Brother Nasson, you got Brother Austin. The Lord has raised up Davy, or perhaps even myself as a minister of Christ. And so because we're in the flesh, even though we may be members of this temple of God or Christ's body, we still may begin to think, well, I prefer to hear Nasson, or I prefer to hear Austin, or I really like Davy when he preaches. See, this is what men do in the flesh. So it's a reminder that even though we may be members of Christ's temple, God's temple, his body, yet we're fleshly. But here's the answer to that, and I want us all to hear this, because the Lord is doing his work here, there in Malawi, just like here in the United States. But we're not to be divided over preachers or ministers of Christ. Look what Paul says. Who then is Paul? And who is Apollos? Verse 4. For while one saith, I'm of Paul, and another, I'm of Apollos, are ye not carnal? Who then is Paul? And who is Apollos? Notice, but ministers, and that's that word deacons, were deacons by whom ye believed, even as the Lord gave to every man. So there's not one of us could ever say, well, it's they believe because of me. No. It's according as the Lord has given each one.
Yes. Ndikulankhula izi chifukwa ku Malawi ko Mulungu wayamba kubweza ntchito kuli anthu madera ngapo amene muliko amene mukutumikira anthu akhoza amamalero akomene nufuna kwakuti wina uli kwamene nufuna kwakuti zimenezo sizimayenekera kuchitika timayenekera kuzindikira kuti ndimaka 5 Paulo amawayankha anthu amenewo kuti ndipo Apollo nchiyani ndi Paulo nchiyani atumika amene mukhulupirira mwa iwo nyense monga Ambuye anampatsa kutandauza kuti aliyense anapatsidwa utumiki osiyana ndi mzake kodi akamatumikira amatumikira chifukwa anenekera kutumikira zimene anapatsidwa mu nthawi imeneyoyo ndeti samaone wina kuti ngoposa anzake ayi.
That puts each of us in our place, doesn't it? It says there, who then is Paul? We could say, who then is Ken? Or who is Apollos? Who then is Nasson? Or who then is Austin? We are but ministers, servants of by whom ye believed. In other words, just instruments but in God's hand, but it's even as the Lord gave to every one of us. That's all. Notice, he said, I have planted, so one takes the seed and plants it. Apollos watered. In other words, another minister comes in behind and waters what has been planted, but who gets the glory? God gave the increase.
Did you find it verse 6? Paul amanena kuti ineyo ndinauka Apollo anatirira koma ana Mulungu anakulitsa. Kurandauza kuti ngakhale wina atabyala wina kutirira wamkulu na amene akukulitsayo na amene anenekera kulandira ulemu kusiyana na amene wadzala nutirirayo.
So that's what we see God doing even in the world today, building his temple. What he's doing is, one is planting. So in other words, when I think about the gospel having been preached there in Malawi, back in the beginning of the days, maybe some of you weren't even there. And now, the Lord has raised you up, and what are you doing? You're watering that seed that God had planted way back in the beginning, and he is working in and through each minister of the gospel, but at the increase, in other words, as sinners are brought to Christ by God's Spirit, that increase is of God. There's no one of us that could ever claim the glory.
Ndipo ife sitimayenekera kudzikuza, tiyenekera kudzichepetsa. Chifukwa odzala ngakhale atatiwadzala ngatini sangakulitse wokulitsayo, ndiye kuti palibe chimene wachita. Chimodzimodzi wothirira atamathirira mbewu, koma wokulitsa ngati sangafune kuchikulitsa, palibe chimene wachita cha nzeru. Koma kuodzala ndi wothirira ngakhale amagwira ntchito zonsezi, zimatengera wokulitsa zikulitse pamene zimakhala za nzeru. Pachifukwa cha ulemu ndi matamando zimenekera zipite kwa Mulungu osati kwa munthu. Ayi.
Now here's an important verse in verse 7, lest any of us as preachers should be lifted up in pride.
Kumatupa ndi verse ya nambala 7. Imene wolalikira wina aliyense ndi womvera wina aliyense anenekera kulira ndi kukhala nayo kudzikukula pa mtima kukhala nayo pachifuwa pake.
It says, so then neither is he that planteth anything. That means we're nothing. Neither he that watereth. Nothing. But God that giveth the increase. All the glory belongs unto God.
Koma Mulungu amene akulitsa. Kulandauza kuti Mulungu yekha amene anekera kulandira ulemu.
And so, you see in verse 8, now he that planteth and he that watereth are one. Regardless of who we are, if we're sent forth to preach Christ in different parts of God's field, yet we're not striving against each other. We're not working against one another. There's no competition. We are one because the fruit is all unto God through his Son, the Lord Jesus Christ.
Kurandauza kuti muzonse nalekera kuzindikira kuti ndife amodzi osakulirana mitima kumodzichepetsa chifukwa woyenekera kulandira ulemu ndi Mulungu chifukwa cholinga chake chaobyala kuthirira nkuti chobalacho chikaberekedwe chitakula.
So what it means is the Lord may have placed Nasson in Lilongwe, he may have placed Austin up there in Chetaloma, he may have placed Davy over in Jenda, but these are not competing places of worship or ministries. We're one because of who we serve. That's Christ.
Chifuwa zonse zikuchitira ubwino uthenga wabwino kuti ungofikira kwa iwo amene anenekera kulandira uthenga wabwino.
It says there in verse 8, the second part, every man shall receive his own reward according to his own labor. The reward there talks about the fruit of the labor. In other words, preaching Christ and seeing how God is pleased to bless that preaching in drawing sinners to Christ. Now here again is where we bow to God's sovereignty, because it might be that one of us laboring in the field where the Lord has put us and preaching Christ and His glory, that the Lord bless with just a few people that truly hear. And then it might be that another one of us, where the Lord has put you, the Lord caused that a great number should be brought to Christ. But even there, it's God that gives the increase. We're not to be jealous and think, well, how come God's blessing there more than here? We all serve the same Lord and Savior, and He's the one that brings the increase. So again, we're looking at how this temple of God is not of man, but of God. Yes, He uses ministers to preach the word, but we're nothing. God is everything. Christ is to be glorified in it all. And so verse 9, we'll stop with this and come back next time, but verse 9 says, we are laborers together with God. I would not be preaching this gospel of Christ to you right now were it not that God had been pleased to reveal Christ in me and sent me forth to declare Him. Otherwise, I would be just like the rest of this religious world out there preaching to my own glory.
Amen.
And notice how he describes those that are the Lord's. He says, ye are God's husbandry. There's a picture of a farmer that sows the seed and is laboring in the field. And yet it says, you're God's husbandry. Any fruit that comes of any labor we have, it's because of God. So ye are God's husbandry, and notice, God's building, there it is. It's not a physical building, but that spiritual body of Christ. And that's who God has purposed to glorify, is His Son, the Lord Jesus Christ. So, if the fruit is of God, which it is, and the building, which is a spiritual temple, is of God, and it is, that means all the glory belongs unto God alone, through His Son, the Lord Jesus Christ. Not unto man, not unto us, but unto God alone be the glory.
kuti zonse zamangika pa iye ulemu ndi matamando zidzapita kwa Yesu sizidzapita kwa ife chifukwa ife sindife chilimo ife sindifanuke nyumba sindife chani feyo nuwake ndi Mulungu.
I'm going to stop there for today, but the Lord willing, we'll pick up again next time from verse 10, where I want to speak to you about who is the wise master builder. Paul says, according to the grace of God, which is given unto me as a wise master builder, I've laid the foundation. So we're still talking about the temple of God, but how is that foundation laid? How has it been laid?
Ndino kwa lelo tilekela na bompo kwa kuti tikakhala tikupitiza verse yaka 10 sabata ya mawa kuyang'ana kuti autandoza bwanji akamati ndife chilimo cha Mulungu timamangika bwanji adamanga bwanji mpingo wake Mulungu.
Well, I'll turn it back to you.
To God be all the glory and honor. Tetitsakula nyimbo number 87. We'll close with hymn number 87. About Christ, the Comforter, the Sin Bearer, the High Priest, the last offering for his own elect. Nyimbo number 87, page 51. Ife Jima. Kufuna inu woto tozamti maino Yesu nyi nyimbo za tuzo zonse mika inu noka mona siya zonse ma Sit up, you